Mama Babaisa. Ooh yeah, la 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 la.
Nimekula samaki mtamu kama nini, ila mwiba miushani choma. Mapenzi tena siamini, kwani tayari nimeshasoma. Baby unajua nakupenda, ila umeshakosea. Ikiwa unajua ni rafiki yangu, iweje unashare? Nimekula samaki mtamu kama nini, ila mwiba miushani choma. Mapenzi tena siamini, kwani tayari nimeshasoma. Baby unajua nakupenda, ila umeshakosea. Ikiwa unajua ni rafiki yangu, iweje unashare? Najua unanipenda, nakupenda, kumbe unazako sababu. Kama ningejua nyimbo za mapenzi, ningelikuimbia tarabu. Mwanzo ulikosea, nikakwambia, ukaomba msamaha, nikakuelewa. Ukasema utorudia, kumbe ni kawaida yako wewe. Najua dada ukunipenda, hey, najua dada ukunipenda, hey, ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey, ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey. Na nilikukabidhi kitanda changu chenye shuka thamani, na uwe ukasema dalilinda penzi langu hautotoka ndani. Na nilikukabidhi kitanda changu chenye shuka thamani, na uwe ukasema dalilinda penzi langu hautotoka ndani. Kumbe shemeji shemeji huku unazimata, ah. Baby umeshakosea, sitaraji kuishi nawe tena, ah. Baby hebu tembea. Kumbe shemeji shemeji huku unazimata, ah. Baby umeshakosea, sitaraji kuishi nawe tena, ah. Baby hebu tembea. Najua dada ukunipenda, hey. Najua dada ukunipenda, hey. Ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey. Ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey. Najua dada ukunipenda, hey. Najua dada ukunipenda, hey. Ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey. Ulitaka kunichezea. Ukunipenda, hey. Ooh yeah. Ah. Nani 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 nana nana. Kwani tusiishi kama zamani, upendo ukawa na thamani? Kwani tunaraika na kitu gani? Kwanini tusiishi kama zamani, upendo ukawa na thamani? Kwani tunaraika na kitu gani? Samo kweli mjuku wa Bonerema, ha. Baba Baisani Chumba Records, Records. Kisemara muda iza, kisemara muda iza, kisemara muda iza. Thank you.